Yeah.
Guru Nation.
Oh.
Israel, I got you.
K-Ani Music.
Touch not my anointed one. And do my prophet no harm. Steve
O. Unga kambe tumauto ni kwe saine abuye. Koma abuye umwambalie amani sunga ine. Sonde ni menye ni chukwane iwe abuye. Abuye ine liye amani sunga ine. Viwame viipe, viipe viwame. Amani sunga
A prayerless life is a careless life. Ambuye nitandizeni, nitandize kwa mai, nitandize kwa tuwana, nisafele mwene yae. Bless my hustle, na hustle ya wagai, timuvinge pamos, monga left na right eye. I've seen darker days than melanin ya vuta, kunyumba njala mabius, nona mafuta. Betty floater, mumans, maflat, niya mianguta, thenu nyose kanjito kanitandiza kukuta. Eye ako, maheta wenze nununu, yes wani doba wenzo seka. Manje wani kumbwa walumfeka nyunyunyu, matrack yanga yango lila, chenyunyunyu. I can never be buried. I'll first of all kick you before I kick the bucket. With God I'm tight na flow monga carpet. That's why I don't care monga kame to mount.
Ni kwe saine abuye. Koma abuye mwamba liye amani sunga ini. Sonde ni menge ni chukwane iwe abuye. Abuye ine liye amani sunga ine. Viwame vi.
Nilibeta emionyo zana na wantu. Pifkulipe kuno mzafache na mandu. Mavideo yanga siyo kamba pona kuwa. Wakamvela ni chosa wa madwala vifuwa. Pulling down syndrome ya butako. Weti jesa wanaya mboluma wakakutako. Wofu na ufe mbwe udapwa uka ukako. Trasita Yesu mundu simu zako. Nobody wants to see you do better than them. Maybe makolo otherwise the rest in the same. Waja mafela wachinga vena mafela. Soon wazazi fela wandu wao watifela. I thank God for my life today. My style's Beyonce like the wife to Jay. Fala chamba if you have nothing nice to say. Deep down you know ni murder if I come your way.
Saine abuye, koma abuye, mwamba liye amani sunga ini. Sonde ni menge ni chukwane iwe abuye. Abuye ine liye amani sunga ine. Viwame viipe, viipe viwame. Amani sunga ine sinizavutika. Viwame viipe, viipe viwame.
Managers, I got you. La Racing Team. Yeah. Mashup, where you at? Yeah. Solo Sub Fashions. Frymas Boutique. Kumesa Montana. Avena Sam Cheese. Guru Nation. KB Killer Beats, I got you.
Killer Beats Production.